created with free version for non-commercial use.
Oh, yeah, yeah, yeah. La, la, la. 'Cause tonight, and he may fall in love for the first time. See, where's it tonight? Wait, and today, nikoneshe uzuri wako, mama, dada. Twende tanga sweet home, upate doti ya kitenge weapon. Wakichoka peremende zipo, mina wewe tubonge ringtone. Niwe mtoto nideke, aye. Kitandani uniweke, aye. Nikichoka unipepe, aye. Niwe mtoto nideke, aye. Kitandani uniweke, aye. Nikichoka unipepe, aye. Si kama we umeniweza mama ulipo chaseka wenzio mama maboringo kwasa kwasa kabla jani gusanisha nasa ukivujisha paka chai takwa kirio niwe mtoto nideke kitandani uniweke nikichoka unipepe wenzio niwe mtoto nideke kitandani uniweke Choka ni pepe Moyo wangu ma Mama Dada Ayo pavyo enda mbio Moyo wangu ma Mama Dada Ayo pangu kirio Baya nazama penzi Ona zama siyami Meniteka ni pozizi Sitotoka Baya nazama penzi Ona zama siyami Meniteka ni pozizi Sitotoka Moyo wangu ma Mama Dada Eo pavyo indambio Moyo wangu ma Mama Dada
Created with free version for non-commercial use.